like a boss.
Nani mana, mana, TPCG, spoiler 4-3.
Chiki goshoto joni bad girl. Tiki makwela venya natingiza faster. Kama lifista kodi mada na izo sianda. Alafu nika stona kana penda mashada. Totola, totola.
Nasiki nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Nakana ningam koni itajagati papa. Ni dam juu ya dam kila time nikichapa. Totola pasta.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Shumpele shumpe.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Kama nika bimbi bingi bongi. Mini na chapa karasta tam kinyongi. Kama kishada ni riski ziki. Mishika kana sadaka majingri bil. Natupia toto na biashara ni yako. Kini pochini yetu mina chapia kwako. Wako sini wetu na kamogia.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Fikisheo fala digi siku la bongi. Na seti ni makiki na jahuta ni digi. Unangam si unangam no kijibu nta kuringi. Zbimbi inzagi kidato nta kutichi.
Shumpele shumpe.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Shumpele shumpe.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Totola pasta goshodo ni ka bad girl. Na siezi kap kuna venye koni mada. Kanani, kanani fanya mina stama. Na jayo denda mubaki nime. Baby girl ni ka tam tam. Tam tam koni pandisha mahanjam. Hanjam ati mze Abdala. Na baki ya mesi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Baby doll ni ka tam tam. Tam tam koni pandisha mahanjam. Hanjam ati mze Abdala. Na baki ya mesi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Chiki goshodo joni bad girl. Tiki makwela venye natingiza faster. Kama lifista kodi mada na izo sianda. Alafu nika stona kana penda mashada. Totola, totola.
Nasiti nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Nakana ningam koni itajagati papa. Ni dam juu ya dam kila time nikichapa. Totola pasta.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe.